zwap.com.
Utakufa yule, utakufa vibaya wewe na kuhurumia.
Pablo, 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 Pablo. Love bar. Kitukuta tuko high, na wanangu tumechilling. Kitukuta tuko high, na wanangu tumepoa. Kitukuta tuko high, na wanangu tumechilling. Kitukuta tuko high, na wanangu tumepoa. Kitukuta tuko high, 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 na wanangu we smoking. Kitukuta tuko high, usituchukulie poa. Kitukuta tuko high, na wanangu we smoking. Kitukuta tuko high, usituchukulie poa. Wanangu, wanangu, wanangu. Wanangu, wanangu, wanangu. Wanangu, wanangu, wanangu. Wanangu, jindo wanangu. Wanangu, wanangu, wanangu. Wanangu, wanangu, wanangu. Wanangu, wanangu, wanangu. Wanangu, jindo wanangu. Gang, gang, gang. Wanangu Pablo gang. Wanangu baiti gang. Wanangu bad nation, izo. Wanangu kings, wana man gang, izo. Leo ni party after party, izo. Tuingie kati, nataka pukati ni waone.
Wanangu, wanangu, wanangu. Wanangu, wanangu, wanangu. Wanangu, wanangu, wanangu. Wanangu, indo wanangu. Wanangu, wanangu.